ariho bimenye imana ari nabandi mwacitse ku icumu muri hano n'ahandi hose mu Rwanda turabashimira ubutwari mwagize imucwe intege n'ibyababayeho ahubwo mukiyemeza kongera kubaho kandi neza mukarwanya gahinda gasaze mwicisha ibiyobyabwenge nk'uko kenshi bikunze kubaho iyo umuntu yaciye mu bihe biruhije cyane amarangamutima ibyo mwanyuzemo mwarakoze kwemera guhagurukana imbaraga n'ubutwari byo kwiyubaka kandi munubaka u Rwanda rushya rwiza u Rwanda rudakora nk'ibyo mwakorewe ahubwo rurwanya amacakubiri ayo ari yo yose n'ingengabitekerezo ya jenoside u Rwanda ruha agaciro n'uburenganzira buri muturarwanda wese mwarakoze kuba intwari z'u Rwanda no gutanga urugero rwiza rw'ubutwari bukwiriye guhora buranga buri munyarwanda wese amahoro n'umutekano n'ubusugire u Rwanda rufite nibyo biduha icyizere cyo kuba hejo n'ubushake n'imbaraga byo kubaka igihugu cyacu tugomba kubihagararaho tukabirwanira.